DJ Showstead.
Lifestyle.
Fufufeve, I can't explain. Kaja kalimo keve, nika flowa, haboze, ni chizweze. Banifusa, uyuyeve. Mwapia, mwapia, nabwela. Mwapia, mwapia, nabwela. Nati mwapia, mwapia, nabwela. Hero kwa mpando ambasi ndenela.
Wali kuti, mezo fusa bali junior alpha. Bali fika ria, tifiza fika alpha. Chikanga no fika bali fufufeve. Hakwani sabwanji, vevi kanga beve. Ha, back to pine ni michiti adresi. Wakuchimuna na jendi ya madresi. Loko ni laka so chunga batopu. Corona sisi la manje samba chena sopu. Ndiao, kulipe yosha ina pamitia. Mulete kumasaifa rapa wako ni zamutia. Wakali siba kambalanga cheskio. Pamanzi ziti mwela munga tiri na makio. Chok 5 ni fake, palipe mukaba. Wasa pretend ya uvisi mafeni kaba. Kuti junior ni alpha rebound. Ni family disease mama rapa na matati.
Wataya, it's like fufu veve. I can't explain. Kaja kalimo keve. Nika flowa, haboze, ni chizweze. Wanifusa, uyu yeve. Mwapia, mwapia, nabwela. Mwapia, mwapia, nabwela. Nati mwapia, mwapia, nabwela. Kilo pa mpando apa sinendela.
Hulipa ni konki hapa peve sinichoka. Ni wini la muzungu munga zina njine choka. Mwezeri kwa kujiala hapa ni jahu yatu. Pofika pafupi muzika ni zaka jazu. Tilepe ni muma buku ya my story. Muziku mpuka kweze kwa history. Osaliza cheti kafa. Pene jiri moyo punzilani kutasha. Big up kuli woze wa chikata. Marusaka chizi kukopala wa chipata. Wa Elstone kumukushi wa tuanga. Waka fiwe na choma ndimo mulipanga. Osaleka kuikonda junior music. Olo fika futa osazichi japaniki. Vifuta na kuleba, vifuta na kukamba. Vifuta na kutanda chenda kata jaiba kamba.
Kutaya is like fufu vive. I can't explain. Kaja kalimo keve. Nika flowa, haboze, ni chizweze. Panifusa, uyu yeve. Mwapia, mwapia, nabwela. Mwapia, mwapia, nabwela. Nati mwapia, mwapia, nabwela. Kilo pa mpando apa sinivendela.
Mwenza wana munga ipwela festika. Ben Bandia kuyo fam. Mwex, Grey Fox. Benarari na Jinjo. Let's go!
Nikataya, it's like fufu veve.
No,
I can't explain. Kaja kalimo keve. Nika flowa, haboze, ni chizweze. Banifusa, uyu yeve. Mwapia, mwapia, nabwela. Mwapia, mwapia, nabwela. Nati mwapia, mwapia, nabwela. Hero pa mpando apa sinivendela.
DJShowstead.com.